yameshuhudia upendo wenu mbele zake Mungu. Na sisi pia tunafurahia upendo wenu na furaha yenu. Haya ya vena, leo hakuna matata, pamoja kwa umoja tunaungana na tunasema vena.
As the sun was rising this morning, I couldn't help but remember the glow on your face the day I fell in love with you. The beginning of all of this. So today, I want you to smile, dance, and enjoy to the fullest. For Yahweh has done it for us. Your love, Paul Ruben Kachala.